Shark on the beat. Percentage music. Wegwari tu se chama. Wande kau katie guambu se mnyara. Manya wadia tetara. We wande kakatindi mchizi gizapara. Emja kunyigami ngambe. Jona zenja kuteza. Oya gara chichi ngambe. Chona chona karenja buchireta. Masuti mai banana. Kwa gale mirundi zebu wanana. Lavu yonji tere kawara. Okufa wena muhuru wakufanana. A friend in need is a friend indeed. Tonde kamoni za kulimo need. A friend in need is a friend indeed. Baby tonde kamoni za kulimo need. Katira wanji wandika kasta kata menye kakana kawandiso haba kugambe vigambo kweno nyika bakora uvi mazima nzewe vanyiza nziju kila mulu dingo mpana ndo mfavitore akamake na kukuvira mchisenge tie kwa mugole masuti maipanana kwa gale mirundi nzevu wanana lavu ya jitere kawara okufa wena mungu wa kufanana. A friend in need is a friend indeed. Tonde kamoni za kulimo need. A friend in need is a friend indeed. Baby tonde kamoni za kulimo need. Kwekwari tuse chama. Wande kau katie guambu se mnyara. Manya wadia tetara. We wande kakatindi mchizi gizapara. Baru wakatira wanji wandika kasta kata menye kakana kawandizo haba kugambe vigambo kweno nyika bakora uvi mazima nzewe vanyiza ebya kunyika vingambe jona zenja kuteza oya gara chichi ngambe chona chona karenja kuchireta. A friend in need is a friend indeed. Tonde kamoni za kulimoni.